trendybeats.com.
Priceless, will you go? Priceless, I wanna bask in her brightness and I glow. Nam take Canada, me nam take Canada. Priceless, tuna fanana, she's my likeness. My wazana nipunguzia kona lightness. Oh, Sezi, keep calm. I shine and just shout, I'm so sinyamazi. Sezi, chinyamaji. Leone, weka wazi. Mini, mwesi wako. You're my maji. Kwenye kiangazi. Buzi, be my nazi. Mini, mwesi wako. Wanangoja mtandaoni, waone tumewachana. Watangoja sana. Watangoja sana. Wanangoja mlongoni, vita tumegombana. Watangoja sana. Watangoja sana.
Unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako na jiwachilia. Hapo zamani ndulifanya niende kuku. If you ever need saving, neza jigeuza banki. Niko ready kubleed, iwe damu ama senti. Kauna run with me, yo ni ratified dating. Kila sekunde na we, ni prime time saina weka tick tick. Usichafue moyo, chafua shati na lipstick. Mwah, wakisha moto na matchstick. Wah, penzi ni changa, kotini kwetu kitanda. Wukishuka minapanda. Kifuli tutabai, tufike Lubavi Serbia. Nimekupata ubavu wangu, umenikamilisha. Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha. Kwao kutuongelelea,
wanangoja mtandaoni, waone tumewachana. Watangoja sana. Watangoja sana. Wanangoja mlongoni, vita tumegombana. Watangoja sana. Watangoja sana.
Unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako na jiwachilia. Hapo zamani nilifanya niende kuku.
Priceless, feel ya yuko. Priceless, I wanna bask in her brightness and her glow. Mnamteka na do, minamteka na do. Wanangoja mtandaoni, waone tumewachana. Watangoja sana. Watangoja sana. Wanangoja mlongoni, vita tumegombana. Watangoja sana. Watangoja sana.
More music on trendybeats.com.